ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele, ngikwamukele ngemfudumalo futhi engosini yethu e-fresh. Kengusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Ungena emsebenzini omusha, kuhlale ngelula. Uthatha lelo xathi ngomfutho onamandla. Nhloso, ufuna kube isiqalo esihle. Awufuni ukuphoxa abantu ngosuku lwakho lokuqala emsebenzini. Uza kwethu, uthi muva le eyinsukune sakhonsalta emsebenzini wakhe we-IT. La khona, wayeqala iproject yosuku nge-client elisha. Lezo nsuku, zasinzima kakhulu kuye esaqala. Eyibuze kaze, kumi kanjani? Kuzogcina kunjani kule industry? Yibapha abanye bakule ndima ongamela banqamulo oqukulu. Ngakho, ake sithi uyindodana kaNkulunkulu. Kuze kube manje ubuyihlalele uyinethezekele esitolo sakini sokubaza sase Nazareth uzenzela angazi noma mhlambe ake sithi ihlalo icapha amabhokisi omncwabo mhlambeni kodwa bese luyafika usuku la okumele uthathe igxathi uyokwenza lokho ubaba akuhlele ukuba ukwenze akulethela khona la emhlabeni. Ngakho uJesu walihamba kanjani lolu hambo esiwa kokudala ezongena kokusha? Ngamanye amazwi, esuka kulokhu akujwayele, ezongena kulo msebenzi omusha ozomholela esiphambanweni. Ngoka Mark 1 verse 14 no 15. Emva kokuboshwa kaJohane, uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli kaNkulunkulu. Wathi, isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani, nikholwe ivangeli. UJohane umbhabhadisi usegqonywe ejele, maduze uzolengiswa. Ubungacabanga ukuthi uJesu uzoxoba bheke engasondeli lo msebenzi lutho akubi kanjalo. Kunalokho simthola uJesu umemeza abantu ukuba babheka nezono zabo ngqo, uphonsela inselelo injwayelo zabo, ubabizela ukuphenduka ebini qede babuyele kuNkulunkulu. UJesu wayethatha ngokuseriously izono zethu ngangokuthi wayekulungela ukwendlala impilo yakhe ngathi ukuze siphume kuzo. Isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukane nikholwe ivangeli.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu. Kuzo zonke lezi nkundla, igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.